on Echoes alongside King HR in this one. Yo, Jericho's ODB Music representing King HR. Come tell them, say, come on.
Babu Kenzi Wakala, Kumatira Nyodala Mwana Muwala. Babu Kenzi Firako, Nebojiba Mikono Vajitema Nesinyega. Babu Kenzi Wakala, Kumatira Nyodala Mwana Muwala. Babu Kenzi Firako, Nebojiba Komera Ndesura Monesitoma.
Babu Mfuna No Musango Kukwakala, Kumazo Kunsinga Kwebiyadala. Babu Ke, Chitufu Kwakala, Mumutima Munda Mwasimbe Mirandira. Yumiru Anyenge Rijo Tambula. Ebintu byokola byona binyumira bulijjo laga mbeera ngoberera n'obubozi bwonyumiza nze bunkolera muze nkyali vagini nange nekiwakana ntako kawani babuko mutima ntunga ngekyalani jangu mu lubiri lwangobere kwini nze kingi nekyobere kwini neca onunywa soda oba ndete kwenca tugende leero oba tugende nca mpica gentleman siri kirinca yeye
babuke nze kwagala kumatira nnyo ddala mwana muwala babuke nkufiirako ne bwegiba mikono bagitema nesinyega babuke nze kwagala kumatira nnyo ddala mwana muwala babuke nkufiirako ne bwegiba komera ndisulamo nesitoma
nkimanyi bakwana bangi nekirala bwe nsinga obulungi ne bwe ziba ssente baziina nnyingi nenzira vujini na joli ye nyingi babuke ngogala nga sirinji kala ye mara ne wote kuba biranji gakuchi watu chinyula nga birinji nkuba makafona nyingoli wonge kusiponji zezigode wa muryango kulizo yingine zigale wa muryango lavu ye fetu jiteka mebirungo big up dino riga ni salongo abatesebe batu mwe wange matama fetu zina shaku shaku sinzikutama lavu ye babu kenze telintama tukende mubakade nkula jene mama.
Babu Kenzi Kwakala, kumatira nnyo ddala mwana muwala. Babu Kenzi Kufiirako, nebwegiba mikono bagitema nesinyega. Babu Kenzi Kwakala, kumatira nnyo ddala mwana muwala. Babu Kenzi Kufiirako, nebwegiba komera ndisulamu nesitoma.
Kimanyi mu byonna nti yeko faino, bebye bakukwona bakube igino. Bambisalawo, tuve wano, tata ne mama. Mbele resident, eno tebe jemfa, nse president. Baby come to daddy, okubane lelo kubode gadi. Nse kakari, yego mandi gadi. Ejiti wachide eri mairodi. Yo, kubanga ndi wina. Musi yona, simienzo mwana. Blaza sister, kamuleto mwana. Babu ke, ye mama wabana.
Babu Kenzi Kwakala, kumatira nnyo ddala mwana muwala. Babu Kenzi Kufiirako, nebwegiba mikono bagitema nesinyega. Babu Kenzi Kwakala, kumatira nnyo ddala mwana muwala. Babu Kenzi Kufiirako, nebwegiba komera ndisulamu nesitoma.
Yo, it's a featured real music. This is not your use of music. This is the notable vocal music. Listen it at your new risk.